Ayuchi Rick Beat Killer. Drumline.
Akamawizi. Drumline. Rick Beat Killer and the Kurira Mama. Manova Kalinda Vichinda. The Kurira Tandisoku Omerate. Manova Kalinda Vichinda. Kurira Tandisoku Tungunenjo. Wali Womutu Wendenge Tatendo. Kaina Wengeli Jayevi Kula. Gata Labika Yabu. Wano muchifu bandaba webi tutuwa Ya ukani laka mimi wano kiwa Eche mchichiri chisonzeli Na wana chino chichiru chisonzeli Batao sana nenge wo Amuna kifali laka mimi mama Aka mimi Sabu jambu keke kuka mimi mama Aka mimi Chuka mchana kifali laka mimi mama
Kamime kachula wali weya
Kamime kachula wali weya kesi Kamime kachula wali weya kesi